uhambo lolwimi.
The journey of the language.
Ndlela ya ririmi.
Lwendo lwa luambo.
Intoni leyo?
Leyo imvelaphi yam.
That is my genesis.
Hezo ndi vhubvo hanga.
Imasungulo ya mina. Molweni, siyanamkela kuhambo lolwimi. Olu sasazo neliphathelwe sisikolo selwimi kunye nesikolo sobuntatheli nezifundo zosasazo eRhodes University. Uhambo lolwimi yinkqubo ethetha ngemiba ebangela abahlali babe nomdla ngendawo ethile, ukuba ngumhlali kuloo ndawo nokuthetha ulwimi lwalapho. Mna ke ndinguZandile wakaJilana, umfundi wosasazo kwiJMS 2 kwaye ndiniphathela inkqubo yokuqala.
Uhambo lolwimi.
Isikolo sezifundo zobuntatheli sinike abafundi bakwiJMS 2 ithuba lokubalisa amabali ohlukileyo. Ibali lokuqala siliphathelwe nguSiphokazi Bam, onike abahlobo kwakunye nosapho lwakhe iqonga apho baye bathetha khona ngamabali abawathandayo bechaza neqonga apho bangathanda afakwe khona loo mabali. Masibamamele bechaza.
Sanibonani, igama lam Ilami Sibongwa kwaNxibalo, ngichamuka eNaspoti eMpumalanga.
Dumela, lina nami ke Thato Madiba.
Sanibonani, lokhulumayo Masande Mthethwa osuka kaNongoma eKZN.
Goeiedag, ek is Lee Human. Ek is van Jeffrey's Bay in die Ooskaap.
Ndiyazibulisa kuni nonke. Elam igama nguZanani Gilbert, intombi yasemathunzini ephumela kwikhaya eliseGqeberha.
Situmetse kakhulu go ka tsaya kabolo mo porojeke ya motlotlo le uhambo lolwimi podcast.
Ngizizwa ngikhethekile kakhulu futhi ngeneme ukuba ingxenye yale project ye storytelling. Kule project ngizimisele ukutshela abantu mayelana nami, udaba lwami mayelana nelolwimi podcast.
Kwaye ndiyavuya ukunikwa elithuba lokukwazi ukuzibandakanya neliphulo lokubalisa amabali amalunga nencubeko yam ubuXhosa. Kwaye ukwabelana namava wam kwincoko ezifana nenohamba lolwimi. Ndiyabulela ngelithuba novunyelwa ukuba ndibe yinxalenye yezincoko.
Jabulile kakhulu ukuba ingcenye yabantu abatokhuluma ngetinganekwane leti qondzene nekanye nohambo lolimi.
Ek is gewillig om deel te wees van hierdie storytellingsproses en ek voel gemaklik om my persoonlike stories te deel, spesifiek ohambo lolimi pot uitsendings.
Wonke umntu unamava ohlukileyo kuhambo lolwimi lakhe. Kwibali elilandelayo siva amabali athetha ngolwimi kwiziko lemfundo ephakamileyo.
Uhambo lolwimi.
Molweni, ndingunanza Sikho Platana, ndifunda eRhodes University, ndenza i-degree yam yobuntatheli ndikunyaka West 4.
Kwazwai Moroi, indinonzithanyaratswa Sasha Mashaure. Ndirova kuZimbabwe, ndogara kuHarare. Izvezvi ndiri kudzidza kuRhodes University.
Igama lam nguMutheo.
Indlela yam, or my road with language, yaqala ndisekugrade R at a multiracial Model C school where kwakuthiwa isiXhosa asithethwa eklasini. Therefore, sasikhumsha oko. And because of that, umntu uphela engalazi ulwimi lakhe, and that then leads to issues of identity. So because of that, I was in a bubble where you can't really be umntu omnyama, you can't be umXhosa, you're constantly having to wear the mask of a Model C black kid with ulwimi olurolayo xa uthetha.
Rwendo rwangu nechishona rwakareba zvisingaite, and kuzvifunga zvinondinetsa nekuti ndakadzidza chikoro chaisabvumidza chirungu sedzimwe shamwari dzangu zvadzataura. Nekuti taisabvumidza kutaura nechirungu zvainetsa kuti urambe uchitaura chishona. Iwo ukarambochitaura chishona unenge wakutosekwa kunzi asi hausi kugona kudzidza, asi hausi kugona kunzwisisa zviri kutaura vadzidzisi, asi iwo unenge uchitoedza kubatirira zvokumba. Saka I was fortunate kuti vabereki vangu vakakwanisa kubhadhara mari yekuti ndiende kuzvikoro zvakadai. because ndakadzidza zvakawanda and ndandiri neadvantage pane vamwe vana. But advantage iyo yaizotadza kuoneka manje tabuda takwenda notaura nehama. Nekuti izvezvi kana nichitotaura nehama dzangu ndotonetseka kuti zvandiri kutaura zviri kudzika here, zvinenge zvichitoita kunge ndotaura neaccent, but ndinenge chiedza kunge izvezvo ndiri kutonetseka kuti nditaure continuously nechishona.
Ukula kwam esikolweni ndandifunda iAfrikaans neEnglish nesipedi, zaye ndisifunda isixhosa. Mna ndingumxhosa, ekhaya sithetha isixhosa. Xa ndihleli nabanye abantu abathetha isixhosa ngamanye amaxesha ndiziva engathi isixhosa sam is not good enough because andikho fluent kwisixhosa. Most of the time xa ndicinga ndicinga ngeEnglish. I think also being in university, sonke sithethe English class lapha and most of abantu are from different places and not wonke umntu olapha ngumXhosa, and most of my friends abasithethi isiXhosa and abasiva. So most of the time ndithetha iEnglish xa ndilapha. I think that language has affected i-identity yam to a certain extent because of the way that abantu perceive me in terms of indlela entetha ngayo. People most of the time think that umntu ongakwazi ukuthetha isiXhosa is a coconut, or they are not, I don't know, they don't know how to they're not Xhosa enough. Yeah, so I have felt like it does to a certain extent affect the way that I'm perceived in society.
Liphela kanjalo elijelo lanamhlanje. Kwiveki ezayo siza kuniphathela amanye amajelo kule nkqubo ithi uhambo lolwimi. Le nkqubo ihlelwe nguqhawekazi Mphahlwa kunye noNizo Leqedi kwiUniversity yaseRhodes. Umculo wona uhlelwe nguKhetsa. Khumbula ungamamela nezinye iipodcast zethu eziphantsi koMzantsi Diaries, iWhere Are You Now kwakunye neCorona Diaries. Nxibelelana nathi kuTwitter @Rhodes_JMS usebenzisa i-hashtag ethi #JMS50. Igama lam ndinguZandile wakaJilana. Phambi kokuba ndimke mandinishiye nombuzo othi yintoni ulwimi kuwe.
Ndinibulise bantakwethu nanibonomdade ngokusesikweni ndisithi bhotani makwethu. Ndikulinde kuhle Mqhayi Igama, umfana wasemampingeni. Ndithi xa ndizithutha umpingama wawo umbhola kwaqosha umntu womntwana. Ndiphokoza ngolwam ulwazi kulwimi. Ulwimi ndingathi yindlela yonxibelelwano eluntwini. Ndlela leyo iqulathe intsingiselo, ukwazi ukuqonda ukuba kuthethwa ngantoni na kwaye uve umyalezo wesithethi ungakhange kaloku ungabaze, ngenxa yokuba uyayiqonda inkcubeko kunye nemvelaphi yolwimi olo mntu ithethwa sisithethi.
Into esiyisebenzisa ukuthi sikwazi ukuxhumana nabanye abantu ezweni nasemphakathini yethu, kodwa nakhona ibale ngokuthi sisebenzisa ukuthi sikwazi ukulandela umlando wethu njengabantu. Umuntu ongalwazi ulimi lwakhe kufana nokuthi akazi umlando wakhe, ningaba ngakwazi lokho kufana ukuthi azazi yena.
Ulwimi silusebenzisa kuba sifuna ubonakala, sifuna uvakala, sifuna nokuchukumisa, and ke ngoku sisebenzisa ulwimi loba ndibone ngaphakathi. Ndifuna ukubonisa uba ndiyavuya, ndifuna ukubonisa uba ndiyakhala. Ewe, uyandibona ngendlela endiye ebusweni, kodwa ndifuna undive. So ke ngoku ndisebenzisa ulwimi loba undibone uba andiziva kamandi okanye ndiva kamandi. At the same time ndifuna ukuchukumisa, nawe uchukumiseke entliziyweni yakho undive uba ndinjani na. So ulwimi lubonisa ubuntu bethu kwabanye abantu and kuyaphilisa ukuzibonakalisa.
To me, language is complex. It's expression. It's a mean of communication that I can simply convey through writing, my physical gestures, and speech. It allows me to express myself to those around me and to express myself for myself to understand me.